Isaiah 32:1. Bekuya kuba khona inkosi ebusa ngokulunga, izikhulu zibuse ngokwahlulela. Verse 2. Umuntu yakuba indawo yokucashela umoya nesivikele esivunguvungwini njengemfula yamanzi endaweni yomleyo, njengomthunzi wedwala ezweni elinethileyo. Verse 3. Amehla babonayo awayukuphuphukutheka, izindlebe zabezwayo ziyakulalela. Verse 4. Inhliziyo yephulukundlu yakuqonda ize ikwazi, nolimi lwezingingingi luyakushesha lukhule kahle. Verse 5. Isiwula sayukubizwa ngokuthi sihloniphekile, nomkhohlisa sayukuthiwa inkosi. Verse 6. Ngoba isiwula siyakukhuluma ubuwula, nenhliziyo yaso iyakusebenza ububi, yenze ukungamesabi uNkulunkulu, ikhulume okuphambene noNkulunkulu, yenze ukuba olambileyo abe nephango, nowomileyo ukuba aswele uphuzo lwakhe. Verse 7. Izikhali zomkhohlisi zimbi, uhlela amacebo amabi ukuze achithe izihlupheki ngamazwi amanga, nalapho umpofu ekhuluma ngokufaneleyo. Verse 8. Onesizotha uceba okuzothileyo, nangokuzotha kwakhe uyakuma. Verse 9. Vukani nabantu besifazane abazinzileyo, nizwe izwi lami, nina madodakazi azethembayo, nibeke indlebe ekukhulumeni kwami. Verse 10. Ezinsukwini ezidlula unyaka niyakuhlushwa nina besifazane abazethembayo, ngoba ukuvuna kwemivini kuyakuphela, nokubutha akuyukufika. Verse 11. Qhaqhazelani nabesifazane abazizinzileyo, nihlupheke ninenizethembayo, khumulani izenze nqunu, nibhince indwangu yamasaka ezinkalweni zenu. Verse 12. Zishayene esifubeni ngenxa yamasimu amahle nemivini ethelayo. Verse 13. Emhlabathini wabantu bami kuyakumila amakhakhasi nameva, yebo, kuzo zonke izindlu zokujabula emzini ojabulayo. Verse 14. Ngokuba izindlu zamakhosi zilahliwe, nomuzo nabantu abaningi ushiyiwe, igquma nombhoshongo kuyakuba imihume kuze kube phakade, nenjabulo ezimbongolo zasendle, nedlelo lemhlambi. Verse 15. Umoya aze athululwe phezu kwethu evela phezulu, nehlane liphenduke insimu, nensimu ithiwe ihlathi. Verse 16. Ukwahlulela kuyakwakha ehlane, ukulunga kuhlale ensimini. Verse 17. Umsebenzi wokulunga uyakuba ngokuthula, impumelelo yokulunga ibe ngokulondeka kuze kube phakade. Verse 18. Abantu bami bayakuhlala ematendeni okuthula, nasezindlini ezilondekayo, nasezindaweni zokuphumula ezinokuthula. Verse 19. Liyakuwisa isichotho, lize liwe ihlathi, nomuzi yakuthotshiswa nokuthotshiswa. Verse 20. Nibusisiwe nina nitshala ngasemanzini onke, nikhulula izinyawo zezinkabi nezezimbongolo.